uhlalile nami wahamba nami smakade abanye abonga ngithi noma kukhathekani kwathiwa mina ngiyawazi ukuthi wena uyinkosi uyinkosi yamakhosi. Jesus.